Ɗo yo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Gagni Kanté toɓɓogi jande ga fandu haala Mamadou Sama Seku jam wali sakraɓe keɗiɓe. To bankas tonno yimɓe la signuɓe talkuru kawral hewtali koye mum en fay junggo guɓe kaptoje yo caggal signugol talkuru ñifugol baasi hakkunde mbiyanno commune ngaji jeɗɗi cercle o. Bangal war hoyre dogotoro wuro Bura les cercle yoroso mbiyan hakkunde cikitaɓe nangguɓe nangaɓe ɓe na wodi mbiyan gulliɓe makko ɗiɗo. Ñalloma hertanago internet kolniɗo yo mbiyan yambina e kala jeena e lewru février batte muɗum meman haala mbiyan ko wiyete fake news lolliɗo peneji dow bebe ande hono foof journaliste ɓe hinni kabaru muɗum jawabu o les journal meɗen ɗin goni semɓe kabaruji amen hande bertin alta mbiyan alal bare e sappo lewru février hitande 2021 bisimilla sakiraɓe. To bankas ton ko mbiyan commune ngaji jeɗɗi cercle o signini ñande ala jeɗɗi lewru février hitande 2021 talkuru kawral ngal mbiyan caggal batu latiɗo sababu ndu talkuru mbiyan signiɓe ɓe heeɓi mbiyan holliti wiide heeɓi guidali mbiyan yaltude e ɗum no yawiri do keɓɗon heɓne Maliki Diallo e dow fotan ko Alisise.
Yimɓe le jeɗɗon cuɓaɓe le cercle bankas ɓeɗade jamanu nde fuu woni ɓamɓe anniya signinde kawral ngal jala sagu nde dewtere nde kreduji ɗi fuu ɓami aaɗi wiide waɗan ko wawi fuu yalla deƴƴere ana warta yo fa ɗum heɓa waɗede ɓe jafodiri ɓe kawriɗo ya warta no yafiri. Yimɓele fuu ciñinɓe kawral ngal le commune ngaji ɗi kawral ngal ɓe keeɓi hakkunde maɓɓe ngal ɗo holliti wiide kaɓorɗe ko haɗa le lumoji ɗi omo narda guɓɓe ɗe fuu waɗa ko wawi yalla ana faaɓo wartugol yimɓele egguɓe iwde jonde mumen. Gike ko siñinde ngal ɗo kawral waddinoka ana wondi weyude saabi cuɓaɓe fa heewi holliti wiide ila altinere dun sonkoɓe ana wondi wadde gidali fewde yimɓe fuu ciñinɓe kawral ngal ɓe nardimen min gaɗa bataki mi kaltana yimɓe fuu ɓe jalti e kawral ngal non hollitiri wiide cuɓaɗo goto le nokku o so wonno ƴewirɗane guɓɓe joguiɓe kaɓorɗe le kiroduji ɗi hokkino yamirore muɗum'en fade kawral ngal signinede hakkunde commune ngaji jeɗɗi le cercle bankas non hollitiri wiide cuɓaɗo goɗɗo de studio tamani immadaraji muɗiɗi dow sokoɓe wondi wadde ɗi ana wawi hadde signingol kawral hakkunde commune ngaji sappo e ɗiɗi le cercle bankas cartaɗo ala ngaroo
huncangol hoore nduɗo talkuru sinandu mbiyan hakkunde commune ngaji jeɓɓi bankas ɗi yo arsuku moɗo hetagol jamma le wuddu leydi Mali ɓuuri foof le nokku mbiyan haɓeɓe ɗum woni ko holliti Idrissa Sankare député kiɗɗo cercle bankas tawaɗo e le immadaraji siñingol nduɗo talkuru keɗɗana ko mo halni Maliki Diallo.
Kawtal waɗaga jalsago alal jeɗɗi lerdu wakko février mu ɗum hawrintini commune ngaji jeɗɗi kawra ngal dogui e kulle dama dama goo fuu goto fuu laaɓina ɓerne mum timmina baasi o ɗilel muɗum yimɓe yaafunorno fa laaɓa toy ko waɗi ko ƴaɓɓi ɗum ka ƴaɓɓike batti hono mum waɗa goto fuu yaafo bandu muɗum tattuɓel muɗum yehoɓe luumo dewoɓe yehoɓe ƴeewe yimɓe muɗum goto fuu hokke laawol yaha e jaam fiito e jaam tattuɓel muɗum fiittoɓe fiito e jaam ɓeɓe tawata ɓen ɓendu jaɓɓoɓe jaɓɓiroɓe e jaam ɗum ndu ene e kawtal ngal kono bangal daabaji wujjeteɗi yanteɗi ɗum ndu acce fa laaɓa toy e balɗe waranɗe emin tewtiri acide wara walla amen fa hannde min waɗa hono muɗum bankas nden commune ngaji sappo ɗiɗɗi fuu nodde toon.
To mutito ñalowma ɓinngu leydian kaku mbiya fuɗɗi ñande altinaire ƴaɓɓiɗe nde wonande laamukoɓe région o fanda muɗum woni sembinde dewral e gondal colonel major Abbas Dambele woni gouverneur région Mutti keɗɗan ko hanni keƴoɗo amen to mutitoon Mamoudou Boukoum e dow fositango sita sidiɓe
immadaraji waɗade hannen ɗi yo hunde mawne ko dogataɗo kulleji tati arandere muɗum yo teddinde desoal leydi ni antitirtaɗo drapeau ɗiɗɓel muɗum hollitunde giɗal leydi ni tattuɓel muɗum fewtide e golleji hannde waɗede le ngal kortal hannde mi holli tan darata kam badde leydi ni fo e damu muɗum bange desoal leydi ni giɗal me fewtide e ngal gollal hollitunde en wala badde leydi ni tan ga en won giɗal du fewtinde leydi meɗen ni mi wona immadaraji mi yetto nokkuji fuu to ngal kortal hani wadde yalla mbeɗa wawi kawtinde jama o bange desoal leydi ni haɓugon desoal leydi ni hannen kañum ko hollititta giɗal meɗen fewtiɗe leydi meɗen ngal desoal wongo kawrantitta hen so en kawti hannde yo hollitinata meɗen e leñi meɗen kañe kawtal meɗen
divergence et nous unifier
sakiro mbawi tuttu hakkillaji ma ɗo mbiyan kabaruji amen bangal bem amen facebook kaydu twitter Boubacar Keita ɓinguel kanan kiɗɗo leydi ndi Ibrahima Boubacar Keita yoppitama talatare keñen woni ko yalti Bamako yaade Côte d'Ivoire ɗo muni ko Karim Keita woni dow bembal makko twitter Boubacar Keita holti wiide o humpitama mbiyan yoppitere makko le bataki mo mbi o nelda ñande tati lewru février fo hande le kabaruji bangal mbiyan wara hoore docteur Youssouf Malle kanko dogotoro wuro Bura le cercle yoroso yimɓele hewɓe naati junggo gendarme en ana e mabɓe gollidoɓe ɗiɗo mbiyan dogotoro o e wi kanko docteur Sidiki Farouta secrétaire général dental dogotoro en yoroso keɗɗan ko heɓan en Alisise dow fo tanko kanko Aliou.
gendarmerie mbe won yimbe be nangi taton uddama le hakkune taton uddabe ana golidibe mako didon le suru doktoron le wakati jon o wala fu ko bawmi haltande on ko buri dum ila o wara fa nyaloma hande soldats en lady mali ngombe yurusodo ana wondi wadde imadraji mawdi bangal denago mi wawa wide terroriste wari mo mi wawa wide terroriste hokki yamirore o wari wala fu imadraji mawdi pamadi fa rena yimbe kuma ni be challal le cercle fed mob no dirta ordre de médecin oka juini plenty ana heba jonte didi john sudu seria yurusu le wakati jon o gollobe le sudu doktoron fu eggi golle ko darde sudu doktoron
gollobe le kabaru rimo ndardi gouvernement o wattande hakkilo sanne demal rimo le leydi mali be humpiti dun le batu do demal rimo timi do nyande jetelir fu 2021 bamako do yela haru mbena haru be batu o yudun hunchangul hore sifa keso faba lamu o e wi dunke en kebe mbena rafi demal rimo o rawanen yuti ke sanne yutini kuteji mudi mbena do kabaru kebal leydi ndi denno anahani darbi dabreji fuditingul golle mudun e le leydi ndi ardina ele goldeji di kalil dambele yo dunke kebe kedana ko harni den kalifa goita do fastango alcisse
rimo hakke miliaruji teme dide sappo joyi waddanta leydi ni hitane fu bangal kebal adadu dido jawdi woni darantodo sadda leydi ni so kebangal uitike ko hani wadede ko dub uitoto dun sabi so mide njalmo nyamande so tawtondiri no boyroy fu mide bawi ronkitidde yobude dum gonga nyaw coronavirus odo ana jogi hen darne mawdi waddani leydi ni tittalaji mawdi mide bawi jondorade e uitagol kebal leydi wajibi kenami itta dati usine ngaji mbawdi waiti de kulleji mu intedi le leedi amendi dun tan wawi latal sababu beedude kebangal so min jukki adude kebal leendi fu yaade sel mide mbawi fewde tiddalaji mawdi uri fu so yimbe be mutti sodde rimoko na so tawi cogu rimo uitiki
beneji lolir fake news na yirwi sanna do mbien bebe ande kessede buri fuf réseaux sociaux leedi mali e wi hojotobe hewbe be holliti be holti wiide dun men buroto yimbe muroto men so wada dun yalla e be keba darja madun e be torra yimbe le wobbe den batte mudun no ko be kabaruji le internet be mbien mu ini sifa golle mu fanda mudun yu yawtade no fewri hakika ku kabaruji do bembe ande de den no sabi nyaloma li adnaru allandu ben wonande internet kulnido yambinado yambinaado kenyan na jena leer fevri kedana ko habanen Moussa Malli Sissoko e do fostango Oumar Weygol Alcissé
juttinobe kabaruji wombe leelidi meden di kollitiwde bema andede dun yafini golle o saneno kanda hebirde kabaruji dun e tawede fu wobbe kolliti min se muden ko kabaruji peneji ngattete do bema andede kanko dun won lamir fed no datta appel malinde o wattu jono fenobe do bema andede jaati buri hewde fa ndara fa bonna inde no juttinobe kabaruji be wordi wattu jono wisariya jana kan diwtede yimbe lebe futugo ko nayri bangal seriyaji yottinobe kabaruji kedem ko kono dutti modi bo fofana ko musifi do hen
sa no concerne wodani men san buri fu minen yottinobe kabaruji do dem ande hande hakkune yimbe gollidobe internet dem ande de hokki kongol yimbe fu hande dum sabe so bimi wakati fu yottinobe kabaruji darne tati jogi martin de kumba janginde yewtinde so won darne mayobal mo jogi du woni heejinde bangi kabaruji de gana labu
commentaire dido tidalaji ngorino ko noddita fek checking sa andan do kabarno beme ande de ngori so nate ngattama ton na video ngaji ngattama ton adawai yewtar yalla dum gongana dum pene sa andan do kabaru beme ande de a faman jatinde natangal hoja a faman dunde video bama kedem ko kon noddita Ablaye Guindo yo jottino kabaruji do beme ande de ko sifi do hen
first information impact negative
kabaruji di ngana laguli di ana jogi darne mawnde do ame minen jottino be kabaruji di sabi yimbe lebe waran milde John wiide mide hakune yimbe la juccinobe kabaruji di ngana laabudi dun sabi so mi kawrti min beedo dir juude yalla internet ana heba darnde kantinde le leedi malindi mi bammi anniya juinde biro amen goto yawtotodo kabaruji fu gondudi yiltade do internet idum waawi latade sababu juccinde hakkilaji yimbe le nawtotobe beme andede faiso frati mudum ana mawni ba idum waawi latade sababu kasendu famindebe wiide won dabere gondutu mbawdo hadde bonandaji ngadodi do beme ande
le moyen de contrer les dérives
mi citeden wid leedi malindi sariyaji wala do hen ko nayri bangal kabaruji ndokete do beme ande de lami be fedde do appel malindi biyan gonde mi jade do hen
bangal la figul bolon qualification kan sukabe be ben yawtali dubi sappo jeddi nokku UEFA jogabulen leedi mali pidan e mortani demi final ben nyande akumsare de fadde be mabbe yade demi final jogabulen be ben hawi non no tafuno leede sira lon e Guinea Bissau 5-0 dum woni baddi joyi e kowal to Dakar tun leedi ben Senegal kawtangal wondi wadede e le kabaruji amen nyaw COVID-19 nyande 30 jeena lewru fevri 2021 dogotare leedi mali holti wide nyawbe sappo go on beetigi hen sappo jeena chamtanama fay goto heddaki hen den no adad o fufu habrtindama din hakika woni nyawbe hakika woni unya jetton e temdoro chapan jeena o dido chamtanaba be yu unya jago mo e chapan jeena e chapan e tawto temetoto e jeena e mbi temetoto chapan toto jeena woni heddi be hen bangal yotere meden acti COVID keddan ko ban en Aissata Jaray du fotango mi Umar Wegalo
Studio Tamani
Lady Malindi na donti ko buri milioji jetti unyaaji chapande nay pese nyaw COVID-19 do e chakte liru mars 2021 e wi lam kobe e holti wi dun fuddugol fesugol gol yo ole liru avril hol sifa pese lam kobe chodi hono hejo fesugol gol huncente hore keddana markaje dow kanko ko moni do kabaruji ministre ko moni de cellal o jabike lamdi Aissata Jara
Mali
ndari ndiyam pikiri ko hani natude leedi ndi ndidon ndiyam pikiri leedi Mali ndi landiniki ko yata pese milioji jetti yalla hewbe leedi ndar keba pese ko ndido pikiri jewa ko tawon yundi pikiri lobbiri non le temedere fur indi sawra ko buri chapande jetti le majjun du idum way marer do kaaje da fur dum won bandi degreeji didi fa yotto degree goto amaran dum no jidirta fur so pikiri ndi fuɗɗe arande nde ni kamɓe dogotoro en ɓe kani pikkede tafen sabi de kamɓe gondi oɗo farati sanne le temedere fu pikkeɗe nayirto toon ko nayiri bangal nayi caggal muɗum du heddiɓe wara le leydi meɗen ndi ɗum woni yimɓele joi en duuɓi le temedere fu ko yata jeegom hokkete ɓeɗo yimɓele ɗum wonɓe duuɓi muɗe mbarta duuɓi capanɗe jeegom na ko ɓuri ɗum caggal muɗum yimɓele ɓe duuɓi sappo e jeegom na ƴaɓɓiɓe ɗum cawɓe ñawuji ko noddirta diabete kañe tension ko nandi e muɗum le temedere fu ko ɓuri pese sappo hokkete ɓeɗo yimɓele caggal muɗum bamako ɗo yimɓele ɓe ɓurata fu fesede sabi ɗo oɗo ñaw ɓuri fu matede so bamako iwi le hen ko heddi le leydi ndi fu wara heɓa ɗeɗo pese
en jottima landol hande ngol jaboto professeur Yakuba Touba o pneumologue hoore ɗum nokku ɗiɗo bo hoccangol hoore ñaw COVID-19 to l'hôpital Pongé
Allo professeur
yalla geedi nyaaw o ana waawi hebirede e telephone gonga idum waawi hebirede e telephone jaat no farati o ana sirti holitama wiide fatimi beedo ndira juudi ngaso mi beedo ndiri telephone tawi geedi nyaaw o ana e telephone o tu ana waawi waytidde nyaaw COVID-19 e netto
o enati mota yotre mede acti COVID hande o jarama hedade yo enji cagal joni
si jota mani
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de la Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
Le kabaruji amen de raison ngaydi to mbien ko la nyaba tun holtama wiide joon en kaborde ba andita ka hippe ko do commissaire police be jamma jetti lewru fevri 2021 nyande alternaire de woni ko mbien ko lire monde police be humpiti don le communiquer e wi mabbe yonki heddaki hen ka non barmube kanye bonandaji kewdi kay taykam do santun arribe gollire transport on jiddi cakita yontere nde syndicat transporteur be fanda mudun woni humpinde be do ben do dabreji kessi poste péage le ka ben kaldal gal yimbe syndicat be jabani kabar mudun yelama be dun yombe yum himbeji mabbe di ngatane hakillo antimna kabaru di to baflabe ton holtama wiide millioji temede nay e chapande jeegom kalisi fa woni ben kalisi projet faba janyeli cellal kenyeba e baflabe nyande jetti lewru fevrier dum fuddi to clac baflabe e wi ardibe projet o fanda mudun yo sembinde golle cuudi dokotoro di e huntande hore dun sifa cellal rewbe leedi do nokkuji ittudo jawdi ndi woni ben leedi espagne dum timminta kabaru amen hande ben bicitino da mbaw sar fum pitare do bembal am 3w.studio.org madu noddon via mo 3720 do sada yotre magazine
Sidota Mali